Luka umutwa wa 12. Icyo gihe abantu bageze ku bihumbi n'ibihumbi bari bamaze gukorana ku buryo bakandagiranaga. Maze Yesu atangira kubwira abigishwa bati:
"Muraje mwirinda umusemburo w'abafarizayi, ni ukuvuga uburyarya bwabo. Nta gishwe kitazahishurwa, kandi nta banga ritazamenyekana. Nicyo gitunze mwavuze rwihishwa bizumvikana ku mugaragaro, kandi ibyo mwavugiye ahiherereye mwongorerana bizatangarizwa ahirengeye. Nshuti zanjye, reka mbabwire, ntimugatinye abica umubiri ntibashobore kugira ikindi barenzaho, ahubwo reka mbatungire agatoki uwo mugomba gutinya. Mutinye Imana, iyo yamara kwica umuntu igashobora no kumuroha mu nyenga y'umuriro. Koko ndabibabwiye, muba ariyo mutinya. Mbese ibishwi bitanu ntibigura udufaranga tubiri? Nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa, ndetse n'imisatsi yanyu yose irabaza. Nuko rero ntimugatinye, kuko mwe murusha kura agaciro ibishwi byinshi. Ndabwira kandi ko umuntu wese uzanyemera imbere y'abantu, umwana w'umuntu nawe azamwemera imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko uzanyihakana imbere y'abantu, umwana w'umuntu nawe azamwihakana imbere y'abamarayika b'Imana. Nuko rero umuntu wese uzavuga nawe umwana w'umuntu azababarirwa, ariko uzatuka Mwuka Muziranenge ntazababarirwa. Mu gihe bazabajyana mu nsengero imbere y'abatware n'abacamanza, ntimuzahagarika umutima mwibaza uburyo mugiye kwiregura cyangwa icyo mugiye kuvuga. Igihe nikigera, Mwuka Muziranenge azabwira icyo mukwiriye kuvuga."
Umuntu umwe muri iyo mbaga abwira Yesu ati:
"Mwigisha, mbwirira mwene data tugabane ibyo data yadusigiye."
Yesu aramubaza ati:
"Wa mugabo we, ninde washyizeho ngomba umucamanza mu byanyu cyangwa ngo mbibagabanye?"
Nyuma abwira abari aho ati:
"Muramenye, mwirinde kugira umururumba, kuko umuntu atazaheshwa ubugingo n'ibyo atunze, naho byaba ari byinshi bite."
Niko kubacira uyu mugani ati:
"Habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi, aza kwibaza ati, ndabigenza nte, ko ntafite ibigega bihagije byo guhunikamo imyaka yanjye?" Nyuma aribwira ati: "Nzi icyo ngiye gukora. Reka nsenye ibigega byanjye, nubake ibindi binini, maze nteranyirizemo ingano zanjye zose n'ibindi bintu ntunze. Ubwo nibwo nzishimira ko mfite ibintu bizamara imyaka myinshi. Nzaruhuka, njye, mwe, ndabagira." Ariko Imana iramubwira iti: "Waba umupfu, kuri bupfira ijoro, ibyahunitse bizaba ibyande."
Yesu yungamo ati:
"Nguko uko bimerera umuntu wese wirundanyiriza ubukungu, ariko atari umukungu ku byerekeye Imana."
Yesu abwira abigishwa bati:
"Reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima. Ntimukabunze imitima, mwibaze ikizabatunga cyangwa icyo muzambara. Burya, ubuzima buruta ibyo kurya, n'umubiri ukaruta imyambaro. Mwitegereze ibyiyoni, ntibibiba, ntibinasarura, ntibigira ibigega cyangwa ububiko. Nyamara kandi Imana irabigaburira. Mbese ntimurusha ibisiga agaciro? Ninde muri mwe wakongera nibura akanya na gato kugira azamara, kubera ko yabungije imitima? Ubwo ibyoroshye nk'ibyo birenze ububasha bwanyu, ni iki gituma mubunze imitima ku bindi? Mwitegereze ukuntu indabyo zikura, nta murimo zikora, nta n'imyenda zibora. Nyamara mbabwiye ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze arimba nka rumwe muri zo. None se, ubwo Imana yandika ityo ibyatsi byo mu gasozi biba biriho none ejo bakabicana, ntizabarushirizaho mwa bantu bafite kwizera gukemwa? Ntimugaharanire ibyo murya n'ibyo munywa ngo mubare ibyo muhozaho umutima. Ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira, naho mwe so azi ko mubikeneye, ahubwo muharanira ubwami bwe, bityo nibyo bindi nabyo muzabihabwa. Mwa bushye buto bw'Imana mwe, mwitinya, kuko so yishimiye kubagabira ubwami bwe. Mugurishe ibyo mutunze, mubitangeho imfashanyo. Mwidodere imifuka idasaza yo kubikamo, mwirundanyirize mu ijuru ubukungu butazashira. Niho abajura batagera, habe n'inyenzi ngo zigire icyo zihangiza. Aho ubukungu bwanyu buri, niho muzahoza umutima. Muhore mukenyeye nk'abari ku kazi, kandi amatara yanyu agumye yake. Mumere nk'abantu bategereje ko shebuja ava mu bukwe, kugira ngo naza agakomanga bahite bamukingurira. Hahirwa abagaragu shebuja azasanga bari maso. Ndababwira nkomeje ko nawe azakenyera, abaha ibyicaro, maze abahereza. Naho yaza mu gicuku cyangwa mu nkoko, agasanga bari maso, baba bafite amahirwe. Murabizi, iyaba nyirurugo yamenyaga isaha umujura azira, ntiyatuma acukura inzu ye. Namwe rero muhore mwiteguye, kuko Umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka."
Petero aravuga ati,
Nyagasani, mbese nitwe twenyine uhaye icyo kigereranyo cyangwa se n'abantu bose?
Nyagasani Yezu aramusubiza ati,
Mubirebye, ninde munyagikari w'indahemuka kandi uzi ubwenge shebuja azashinga bagenzi be ngo ajye abaha ifunguro bagenewe mu gihe gikwiye? Nuwo shebuja azasanga akora ibyo yamushinze, uwo mugaragaza abahiriwe. Ndababwiza ukuri ko azamwegura ibyo afite byose. Nyamara uwo nibwira ati databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja, maze akarya akanywa agasinda, shebuja azaza ku munsi atamwiteze, no mu gihe atazi amucemo kabiri abarirwe hamwe n'abatemera Imana. Umugaragu uzi ibyo shebuja ashaka kandi ntabyitaho ngo abikore, azakubitwa inkoni nyinshi. Nawe utabizi ariko agakora ibyamukubitisha, wazakubitwa nkeya. Wahawe byinshi bazamubaza byinshi, kandi washinzwe byinshi bazamwaka iby'ikirenga. Nazanywe no gukongeza umuriro ku isi. Icyamuka umaze gufatwa, hari ukuntu ugomba kubatirizwa mu mubabaro? Mbega ukuntu binteye inkeke kugeza ubwo bizarangirira! Mbega mutekereza ko naje kuzana amahoro ku isi? Oya, ahubwo ndababwira ko ibyanjye bituma abantu bicana ibice. Kuva ubu niko bizaba mu rugo rw'abantu batanu. Batatu bazarwanya babiri, na babiri barwanye batatu. Bazicamo ibice, umugabo arwanye umuhungu we, n'umuhungu arwanye se, umugore arwanye umukobwa we, n'umukobwa arwanye nyina, umugore arwanye umukazana we, n'umukazana arwanye nyirabukwe.
Yezu abwira imbaga y'abantu yari aho ati,
igihe mubonye igicu kibuditse iburengerazuba, uwo mwanya muravuga muti imvura igiye kugwa, kandi niko biba. Igihe kandi mubonye umuyaga uhuha uturutse mu majyepfo, muravuga muti hagiye gushyuha, kandi koko niko bigenda. Mwandyarya mwe, ko muzi kugenzura imiterere y'isi n'ijuru, mubuzwa n'iki kugenzura iby'iki gihe? Kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora? Nuko rero nujyana mu rukiko n'uwo muburana, wigore nawe mukiri mu nzira, kugira ngo atagushyikiriza umucamanza, nawe akaguha umupolisi akagushyira muri gereza. Reka nkubwire, ntuzavamo utabanje gutanga amafaranga baguciye yose, hatabuze na rimwe.